Oh yeah, 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 yeah.
Kaya Records.
Yeah, 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 yeah. The good rich, yeah, 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 yeah. Massa Wood, Kenyan Boy. Mama penzi pesa nikazi saka pesa bado ananitesa kisukari kisha panda pressure mwanzoni hoye bado nateseka sila lake mina kesha roho juju penzi lanitesa mupenzi sasa nigesha simu wazi mifatuma wala Aisha ata niko single staki ata tigo penzi limenifanya mimi baki kuwa zero kwenye chingo maji kwa ukingo penzi limenifanya mimi baki kuwa zero.
Nasemana nataka kulewa weta ongeza ni kama tabebwa muta ni beba
jeni mwenzeno mini haribu pesa
ewe haribu pesa
mapenzi kamari nilisha chezwa poka
ewe misha chezwa poka
usinione hivi mimwenzeno unateseka
sitake mapenzi mana yana nipa pressure. Achane lewe pambe niwe mating ting obona nilewe bombe minito wage stressi. Achane lewe pambe niwe mating ting obona nilewe bombe minito wage stressi.
Bora ni love ito wa stress achane. Yeah, yeah, yeah.
Bora nilewe, nichane miti loving ya mjini unachezo na jita miti tulianza taratibu slipo waza kamwe stay leonko juu ya sinatabu nasikiza matabule najili waza na malimpweza zika na shini kuma chabando na jitipa tuko manyanja ama bisenta ata sijui nimetupa radanko under depression niko single, nasna sakia kumingo weta leta mbili mbili nto meliva na figo wagaziko, mapenzi kulikizo staki riba na machura kanyaga kisigino leta baridi ndo nipoze moyo mi kuna machizi tuko jam mixology rada nisafi hata kimikosi achani lewe mpe kinywaji dozi ripoti
achani mwazeno mi ni haribu pesa
yeah, we haribu pesa
mapenzi kamari nilisha chezwa poka
yeah, misha chezwa poka
usinione hivi mimwazeno unateseka
yeah, kweli unateseka
sitake mapenzi mana yana nipa
pressure
yeah. Achani lewe pombe yeah. Niwe mating ting
yeah.
Bora nilewe bombe
yeah.
Minito wage stressi
yeah.
Achane lewe bombe
yeah.
Niwe mating ting
yeah.
Bora nilewe bombe
yeah.
Minito wage stressi
yeah.
I'm single, single nikideti tena niko pale mini teni mbwa. You know, nimekuwa soba sana na leo nataka kuloka.
Leta shots, sikuje leo na jispoi nikunywe mpaka niwe hoi. No pressure na jienjoy.
Nasema na, nataka kulewa weta ongeza, nikama tabebwa Nasema na, nataka kulewa weta ongeza kama tabebwa muta nibeba
jeni mwenzeno mi ni haribu pesa
yeah, we haribu pesa
mapenzi kamari nilisha chezwa poka
yeah, misha chezwa poka
usinione hivi mimwenzeno unateseka
yeah, kweli unateseka
sitake mapenzi mana yana nipa
pressure yeah.
Achane lewe pombe
yeah.
Niwe mating ting
yeah.
Bora nilewe